si wezi explain. Si wezi explain. Anafanya ni na do things, si wezi explain. Si wezi explain. Zile blessings ana shower, si wezi explain. Si wezi explain. Come through kama kawa, si wezi explain. Si wezi explain. Vile mdo zinaenda se huku ni wapi. Miukusho uyo mseni Illuminati. Nataka ni break anemia. Beka dani, lead kama sena ni serve kamata. Wawa, sijui ka unanipata. Believe ka Mary, fight ka Devi. I mean, bado ni dance ka yeye. Itisha verse gani essay, ya mo pewe. Sumeshe kapo, bill ka Noah. Above all, nipende ka yes. Vile Gordon and come through, si wezi explain. Si wezi explain. Anafanya ni na do things, si wezi explain. Si wezi explain. Zile blessings ana shower, si wezi explain. Si wezi explain. Come through kama kawa, si wezi explain. Si wezi explain. Vile vedo zinaenda se huku ni wapi. Miukusho uyo mseni Illuminati. Kama ni exams ni tadunda. Asha ni toa Easter kamise dirunda. Jama sini hambo wala na bebo wana punda. Chunga kuna kakis ya yuda. Asha ni pea kakis na kana mabuda. Mi mwenyewe I say ni ushuhuda. Nilikuwa pale tunacheki tunago. Saizo maranje sizi na nibo. Na sai ayo. Vile Gordon and come through, si wezi explain. Si wezi explain. Anafanya ni na do things, si wezi explain. Si wezi explain. Zile blessings ana shower, si wezi explain. Si wezi explain. Come through kama kawa, si wezi explain. Si wezi explain. Kile mtu zinaenda se huku ni wapi. Miukusho uyo mseni Illuminati. Praise God. And in the book of Job 5:8-9. But if I were you, I would appeal to God. I would lay my cause before him. He performs wonders that cannot be fathomed. Miracles that cannot be counted. Si wezi explain.